Kumandalama, ndalama, manei kula mulira dziko, mitengeri mwawerenga mawu, auzeni antu, ati mwawerenga.
Ndawerenga Baibulo,
pena pake Baibulo,
tsaibazo osa masiko tsiriza, angaza kala otsiko ndaoka,
kumanso,
kumasoko
imbani ndizida.
Ndawerenga Baibulo,
pena pake Baibulo,
uzeneza mewa chuma japa tiko,
Usekerera kuombera manja soenera kutudzula tafuna wanyemere Akumasaka lubino kukwila kumazonga funitsa zipese Akulolera kuyamba kufunga tila zinyengo akutafuna zisake Milandu mwapalamula chitakulongo sola kumambola mtijune Akulolera kuyenda tubila wachibadwile akutafuna zisake Akulolera kuyenda nditala waifisake akutibola wapati Akuchomba koka pepela ulendo kubisinesi akutafuna kokele
Dalama
Dola Landi bambo
Dalama
Mane 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 Koma chikala yesu di mamukonda mene di kondera ndalama Chikala yesu di mamufuna mene di funira ndalama Chikala yesu di mamupesa mene di pesa ndalama Chikala yesu di mamuseva mene di sefera ndalama Sinyengo Kupana Amaineta Kulila Kuseta Makutoko
Kwezi
kulibe Chinyengo
Chinyengo
Komandu ya wasati wa mitengera uzeni
Satu wa kujikwa nijama ndalama
Iye
musu wa saibazo
Sonda ni Yesu
Sonda ni Yesu, sana ni Yesu, pera ni Yesu
Saba
Iye ya kora za kudaso
Hati sati
wa kujikwa nijama ndalama
Iye musu
wa saibazo
Konde ni nani
Sonda ni Yesu, sana ni Yesu, pera ni Yesu
Iye
ya kora za kudaso
Download it from
ilovezmusic.com.
Oh, Zaulendo,
no,
so Zaulendo, no,
Zaulendo, no, Zaulendo, no, Zaulendo, no, Zaulendo, no, Zaulendo, no,